umshele ngomthandi manje uzufuna ukubona abangcono umshele ngomthandi manje uzufuna ukubona abangcono umkhomela umthandi manje uzufuna ukubona abangcono umahlasuya mhleka manje uthi uyakhula uphethwe lamagama amathathu lokho Singing is cutting the rosy booze woody. Oot and oh, and the lunjani. We sing is cutting in the rosy booze and in it woody. Tando and lunjani. Tando and lunjani. Tando and lunjani. Tando antu njani abaseka bani badubulana ngenxa yaluthanda abaseka bani babulalana ngenxa yaluthanda umqomela umthanda manje uzufuna ukubona abangcono umahlasuya mhleka manje uthi uyakhula ubethwe lamagama
Yasu umuntu incwadi engafundeki Nqole engagibeleki umlilo ongacisheki Umuntu uzokujikela Bekanaye uPetru wamphika kathathu Jesu umuntu uzokubonisa
Inkinga aweneliseki Sengathi ubungazi ukuthi umahlalela ukhamisa ngithelelo
Manje uzufuna ukubona abangcono umshele ngobumthanda manje uzufuna ukubona abangcono umqomela umthanda manje uzufuna